Uja ushiwo kanjani? Uji omkhulu, uji omncane, uja kalasi, ujaha amajuba ngejubane. Ujakalasi ujaha amajuba ngejubane.